Blog Talk Radio.
Music Specials and Book of John with Diane Linning, coming to you live from the United States of America. Let's enjoy this beautiful song, Endless Hallelujah.
What a joy I sing of on that day. No more tears or broken dreams, forgotten is the minor key. Everything as it was meant to be, and we will worship, worship forever in your presence. We will sing, we will worship, worship you.
Praise the name of the Lord. Welcome to Friday Night Specials with Diane Lenning. This is Diane Lenning, your host, coming to you live from the United States of America, reaching out to you as our friends and family around the world. We do love you and do care about you and do want to share the good news and what we have with others in a way that we can sustain each other. Let's bow our heads in prayer together, and hopefully by this time you have memorized the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Thank you, Lord, for your many blessings. We thank you, Lord, for answering our prayers, for reaching out to our Christian family and loved ones around the world. We thank you for the many healings you've done for people. Thank you for the answering of prayer for food and jobs. And Lord, we do pray for those victims of recent storms on the East Coast of America and those that lost over 100 Americans in the last couple of days. Pray for their families. We comfort them. Put your arms around them. And wherever these kind of disasters are happening around the world, Lord, we pray that you comfort them. Give them your love, others around them who want to know God's love. Comfort them, guide them, hold them close. Thank you for John, who has made it tonight here with us. We pray that you will anoint him and bless him, guide him and direct him in his life, and give him strength and courage. Stand up for the Lord, but yet to be wise as a serpent and gentle as a dove, knowing when God wants him to share and when to withhold. And we praise you and thank you, John. May the full anointment bless him. In the name of Alan. Praise the name of the Lord. Going to bring in John here in a minute. Let me put on mic for him. Hello, John. How are you?
Hello. How are you?
Very good. So, how is it going in Africa? Good to hear from you. How is it going in Africa?
We are going on well, but heavy rains have started again.
Do you have heavy rains throughout the year?
No. We have it around from March to September. But now it has started in November.
And that's unusual?
No, it's not usual.
Interesting.
Yeah.
Well, I want to tell the audience that we understand that you haven't been able to be here the last few times. So tonight, we are going to ask that you interpret more than one chapter, which we usually don't do, but we'd like you to catch up. But what I'd like John to do, for those of you who are listening, is he's going to start with chapter 15, and then when he finishes that chapter, he'll take a break, and I'll talk, and I'll either pray or play a song. So, John, are you ready to start with the book of John, chapter 15? I am the true vine.
Yes.
Good. Go ahead,
yes,
whenever
ready.
You're ready. Go ahead. I'll turn the music off.
Mimi, John Takatifu, Mlango wa 15, mstari wa kwanza. Mimi ndiye mzabibu wa kweli. Na mzabibu yangu ndiye mkulima kila tawi ndani langu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Haimo ndani yangu, nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani yake ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, mbona mtakalo lote nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwe Baba yangu kwa vile mzazi sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wa kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami mlivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Amri yangu ndiyo hii, mpendane kama ninavyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, na mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Siwaiti tena mtumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote mliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Si ninyi mliomchagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenyu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu wapeni. Hayo nawaamuru ninyi mpate kutendana. 18. Iwapo ulimwengu ukiwachukia, mwajua kuwa umeichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake, lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi niliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Nikumbukeni lile neno nililowaambia, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Ikiwa waliniudhi mimi, watawaudhi ninyi. Ikiwa walishika neno langu, watalishika na lenu. Lakini haya yote watawatenda kwa ajili ya jina langu, kwa kuwa hawamjui yeye aliyenipeleka. Kama nisingalikuja na kusema nao, wasingalikuwa na dhambi, lakini sasa hawana uturu na dhambi yao. Yeye alichukia mimi humchukia na Baba yangu. Kama nisingalitenda kwao kazi asizozitenda mtu mwingine, usingalikuwa na dhambi, lakini sasa ametuona mimi na Baba yangu na kutuchukia. Lakini ilitimie lile neno lililoandikwa katika Torati yao, walinichukia bure. Lakini ajapo huyo msaidizi mtakaye wapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Nanyi pia mnashuhudia, kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwepo pamoja nami. End of verse 15. Praise the Lord.
Great, praise the Lord. That was John speaking to you in Swahili. And just to finish up that last verse or two in English, it says, "But I will send you the Comforter, the Holy Spirit, the source of all truth. He will come to you from the Father and will tell you all about me. And you must also tell everyone about me, because you have been with me from the beginning. And for you who are wanting to hear English, I have said these chapters in English in prior broadcasts in October, this last month of 2012. So you can hear these if you look in the archived on blogtalkradio.com/Diane-Lenning. Let's just take a break for 2 minutes and let's hear a wonderful song here, Lord, I Lift Your Name on High by Stuart Townsend. It's just short, so we'll give him a break. Until John calls back in to continue in Swahili in the book of John, and he will continue in chapter 16. And while we're waiting for that, I'm going to read the book of Psalm chapter 5. Here we have King David is talking with the Lord. He says, "Oh Lord, hear me praying. Listen to my plea, O King. Did you know that even people in high places need God?" Praise the Lord. Well, our friend is back, so I'm going to stop for a minute and let me bring John back in so he can continue. Okay, John, you can continue with the next chapter. I believe it's John 16.
Okay, let me read John 16.
Right.
Maneno hayo. Can you hear me well? Am I clear? Diane, can you hear me well? Am I clear?
Oh, yes. Uh-huh. Yeah, go ahead.
Maneno hayo nimewaambia msije mkachukizwa. Watawatenga na masinagogi. Na saa yaja, atakapotania kila mtu awaye ya kuwa wamtolea Mungu ibada. Na hayo watawatenda kwa sababu hawa kumjua Baba wala mimi. Lakini mawaambia hayo ili makusudi saa ile itakapokuja niwakumbuke ya kuwa mimi naliwaambia. Sikuambia hayo tangu mwanzo, kwa sababu alikuwepo pamoja nami. Lakini sasa mimi naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka, wala hakuna mmoja wenu anilizaye unakwenda wapi. Ila kwa sababu nimemwambia huyo hayo, huzuni imejaa mioyoni mwenu, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, nawafaa ninyi mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoke huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu, naye kisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamnioni tena. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huwa amekwisha kuhukumiwa, hata bado ni kali ninayo mengi ya kuambia ningali, lakini hamwezi kuyastahimili hivi. Lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayo yasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapa habari. Na yote aliyo nayo Baba ni yangu, kwa hiyo nalisema kwamba atatoa katika yaliyo yangu kuwapasheni habari. Bado kitambo kidogo nanyi hamuoni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtamuona. Basi baadhi ya wanafunzi wake wakasemezana, neno gani hilo asemalo, bado kitambo kidogo nanyi hamuoni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtamuona? Na hilo kwa sababu naenda zangu kwa Baba. Basi walisema, neno gani hilo asemalo, hilo bado kitambo kidogo, hatujui asemalo. Yesu anafahamu ya kwamba wanataka kumuuliza, akamwambia, ndilo hilo mnalo liliana ya kuwa wangisema, bado kitambo kidogo nani hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nani mtanioni. Amin, amin, nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza, bado ulimwengu utafurahi, ninyi mtahuzunishwa, lakini huzuni
Okay, it looks like his phone is disconnected. So what I'm going to do until he calls back in is I'm going to continue reading in chapter 17, which I haven't read yet in English. And I think he's going to come back and read that in Swahili. Oh, there he is back again. Did you get disconnected? Oh, let me connect him here. Did you get disconnected, John?
Yes.
Okay, you want to continue and finish chapter 16?
Okay. Verse 21. Mwanamke azaapo ina huzuni kwa kuwa saa yake imefika, lakini akisha kuzaa mwana haikumbuki tendo ila kiki, kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Basi mimi hivi sasa nina huzuni, lakini mimi nitaona tena, na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna aondoleaye. Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amin, amin, nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote, toapa kwa jina langu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu, ombeni nanyi mtapata furaha yetu iwe timilifu. Hayo nimesema nanyi kwa midhani, saa yaja ambapo sitasema nanyi tena kwa midhani, lakini nitawapa waziwazi habari ya Baba. Na siku ile mtaomba kwa jina langu, wala siwaambii ya kwamba mimi nitawaombea kwa Baba. maana Baba mwenyewe amenipenda kwa kuwa mimi nimenipenda mimi, na kusadiki kwamba mimi nalitoka kwa Baba. Nalitoka kwa Baba, nami nimekuja hapa ulimwenguni. Tena na wacha ulimwengu kwenda kwa Baba. Basi wanafunzi wake wakasema, tazama sasa, wasema waziwazi, wala huneni midhali yoyote. Sasa tunajua ya kuwa wewe ufahamu mambo yote, wala huna hadhi ya mtu akuulize. Kwa hiyo tasadiki ya kwamba ulitoka kwa Mungu. Yesu akawajibu, je, mnasadiki sasa? Tazama sasa saa yaje, na imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao kwao, na kuniacha mimi peke yangu, wakati mimi si peke yangu, kwa kuwa Baba yupo pamoja nami. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnaye dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu.
Praise the Lord. Now what I'd like to do is just read a few verses in chapter 17, and then I'll get right back to you, and so we can take turns going back and forth so people can hear some English too, okay? In chapter 17, it says, when Jesus had finished saying all these things, he looked up to heaven and said, Father, the time has come. Reveal the glory of your Son so that he can give the glory back to you. For you have given him authority over every man and woman in all the earth. He gives eternal life to each one you have given him. And this is the way to eternal life, by knowing you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth. I brought glory to you here on earth by doing everything you told me to do. And now, Father, reveal my glory as I stand in your presence, the glory we shared before the world began. I just read verses 1 through 5. So now why don't you read in Swahili, 1 through 5.
Maneno hayo aliyosema Yesu, kainua macho yake kuelekea mbinguni akasema, Baba, sasa imekwisha kufika. Tukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa watu uzima wa milele. Uzima wa milele ndio huu, kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo aliye mtuma. Mimi nimekutukuza duniani, nawe nimeimaliza kazi ile iliyonipa nifanye. Sasa Baba, unitukuze mimi pamoja na utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu wako. Praise the Lord.
Verse 6, I have told these men all about you. They were in the world, but then you gave them to me. Actually, they were always yours, and you gave them to me, and they have obeyed you. Now they know that everything I have is a gift from you, for I have passed on to them the commands you gave me, and they accepted them, and know of a certainty that I came down to earth from you, and they believe you sent me. That was verses 6 through 8, okay, in Swahili.
Jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako, ukanipa mimi na neno lako umelishika. Sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako, kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea, wakajua hakika ya kuwa yalitoka kwako, sabiki ya kwamba wewe ndiye uliye mchuma. Praise the Lord.
Verse 9, my plea is not for the world, but for those you have given me, because they belong to you. and all of them, since they are mine, belong to you, and you have given them back to me with everything else of yours, and so they are my glory. Now I am leaving the world and leaving them behind and coming to you. That's Jesus speaking. Holy Father, keep them in your own care, all those you have given to me, so that they will be united just as we are, with none missing. During my time here, I have kept safe within your family all of these you gave me. I guarded them so that not one perished, except the son of hell, as the scriptures foretold. Those were verses 9 through 12. Now in Swahili.
Mimi nawaombea, nawaombea hao. Siwaombea ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako. Na watu walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu. Nami nimetukuzwa ndani yao. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hao wamo ulimwenguni. Nami naja kwako, Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa. Ulinde hao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Nipo kuwepo pamoja nao, mimi niliwalinda. Naliwalinda kwa jina lako ulilonipa. Nikawatunza, wala hapana mojawapo wao aliyepotea, ila yule mwana wa mpotevu, ili andiko litimie. Verse 13 in English.
Verse 13, and now I am coming to you. I have told them many things while I was with them, so that they would be filled with my joy. I have given them your commands, and the world hates them because they don't fit in with it, just as I don't. I'm not asking you to take them out of the world, but to keep them safe from Satan's power. See, even Jesus has prayed for our safety. They are not part of this world any more than I am. Make them pure and holy through teaching them your words of truth. As you sent me into the world, I am sending them into the world, and I consecrate myself to meet their need for growth in truth and holiness. I just read verses 13 through 19. Now in Swahili.
Na sasa naje kwako, na maneno haya nayasema ulimwenguni, ili wawe na furaha yangu kuweza ndani yao. Mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewasikia, kwa kuwa wao sio ulimwengu, kama mimi nisivyo ulimwengu. Mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali walinde na yule mwovu. Wao sio wa ulimwengu, kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo niwatuma hao ulimwenguni. Kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe, ili na hao watakaswe katika kweli.
Praise the Lord. Verse 20 in English. I am not praying for these alone, but also for the future believers who will come to me because of the testimony of these. And that means you and I, brother and sister. My prayer for all of them is that they will be of one heart and mind, just as you and I, Father, just that as you are in me and I am in you, so they will be in us, and the world will believe you sent me. I have given them the glory you gave me, the glorious unity of being one as we are, I in them and you in me, all being perfected into one, so that the world will know you sent me and will understand that you love them as much as you love me. Father, I want them with me, these you've given me, so that they can see my glory. You gave me the glory because you loved me before the world began. O righteous Father, the world doesn't know you, but I do. And these disciples know you sent me, and I have revealed you to them, and will keep on revealing you, so that the mighty love you have for me may be in them, and I in them. Praise the name of the Lord. I read from verse 20, clear to the end of the chapter. Now in Swahili.
Wala sihau tu na wande, lakini na wale watakao na mimi kushuhudia neno lao. Wote wawe na umoja kama wewe, Baba, ulivyo ndani yangu nami ndani yako. Hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki kwamba wewe ndiye uliyenituma. Nami utukufu ule ulionipa ni mawapo wao, ili nawe wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Mimi ndani yao nawe ndani yangu,
yes, are you there? Are you there, John? Well, for some reason we can't hear him. If he can start talking again, go ahead. I was just thinking about these wonderful words that the Lord just spoke to us are miraculous when you think about it. He's saying that we are all a part of him. He says, I have revealed you to them and will keep on revealing you, so that the mighty love you have for me may be in them and I in them. In other words, the Lord wants to live in us. Okay, he's back. You want to finish where you left off? I'll have to flip you in again. There we go. Now we can hear you. Continue where you left off. Oh, he keeps getting disconnected. I'm so sorry. Well, we do want to praise the Lord tonight for this wonderful opportunity that John has been able to connect as much as he has. We usually don't have this wonderful opportunity of having him so often. Okay, whenever you can speak, John, go ahead, because you're coming in and out. Okay, continue where you left off.
Nami utukufu ule ulinipa ni mawapo wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo moja. Mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja. Ili ulimwengu ujue kwamba ndiwe uliye nituma kwa wapenda wao kama ulivyo nipenda mimi. Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate na kuutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa msingi ulimwengu. Baba mwenye haki, ulimwengu haukukujua, lakini mimi nalikujua na hawa najua ni kuwa ndiwe ulionituma. Nami waliwajulisha jina lako, tena nitawajulisha hilo, inipende lile ulilonipenda mimi liwe ndani yao nami niwe ndani yao.
Praise the name of the Lord. Hang on, please. Don't hang up, but I'm going to have you pray in a minute. This is our time where we're going to give you opportunity to receive the Lord as your Savior. And one of the verses in the scripture that tells us the importance of this is John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. And it's free. It's a gift of God. And if you would like to pray in your native tongue of Swahili, you could pray with John now and ask the Lord into your heart. Go ahead, John.
Baba, naomba utusaidie sisi wakosefu, tukumbuke maana wewe ndiye Mungu aliye hai. Utupe hekima, Baba, ya kujua lililo mbaya na lililo zuri. Baba, tukumbuke, tuoneshe njia ya kweli, sababu wewe ndiye Mungu aishiye mbinguni. Baba, nakuomba utukufu wako utufikie na mapenzi yako yatendeke hapo, Baba. Baba, utufikishie baraka zako, tukumbuke sisi, Baba, utuoneshe njia ya kweli, maana wewe ndiye Mungu wetu. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu mwaminifu. Ulisema mbele nitawapa, ishieni nitawafungulia. Baba, naomba uturehemu, Baba. Naomba tusikie, naomba tuponye magonjwa, tukumbuke sisi wana wako ambao tunakukosea, Baba, to perfect. But I have one to complete. Usi tuwachi bado. Sijisahau mimi mtoto wako. Katika jina la Yesu naomba ukuamini. Amen.
Amen. Now I'm going to say a prayer in English for those who'd like to ask the Lord into your heart. And you know English, you would like to do that. I'll just read one more scripture that tells about receiving the Lord. In John 1:2, it says, "But as many as received him, to them he gave the right to become children of God." You can become a part of God's family just by asking God into your heart. He makes it a personal choice. He allows each person to decide on their own. If you'd like to receive the Lord, just pray with me now. Dear Heavenly Father, I know that I have been separated from you and walking in my own way and on my own path. I believe that Jesus died on the cross for my sins and for my forgiveness. And I'm willing to turn from my way and go your way. I want to step from darkness into the light and walk in the light with the Lord Jesus and all of his family around the world. And I now invite you into my heart as my personal Lord and Savior, friend and guide. And may the Holy Spirit guide me each day in my walk for the Lord and protect me and my family and loved ones and community. I will follow and obey you as the Lord of my life. Thank you so much, Lord, for the gift of salvation. In Jesus' name, amen. Now, John, would you like to chat just a little bit, you and I, in English? And then is there anything in particular you want to pray about?
Yes, I'm very much happy today to have gone in on the radio. I know it has been long, but I trust the Lord. Everything has been okay. I've been okay. I'm going on well. I thank God for everything. I know it shall come to pass. Now, every hard time I'm going through, it shall come to pass. Just pray for our nation. We want peace in our nation. We are praying so much. I would like also to ask you to form a group and pray for us. We are heading to an election, and some mixed reactions are here. Some people have been vindicated on ISIS. You know ISIS?
Well, it sounds like both America and your country, Kenya, are having elections right now. Is that what you were saying?
ISIS, International Court of Justice.
So what would you like to pray for that in English and Swahili, and then I'll pray as well after you're done.
Some people are standing on a presidential candidate, and they have majority votes. So people, court are arguing that they should not stand on a presidential election. So that one can trigger violence. We just want to pray for peace.
Okay, do you want me to pray first, or would you like to?
Let's pray.
You want me to, or you?
You, Jan, pray.
Okay, I'll pray. Dear Heavenly Father, we are really around the world, not just the United States and Kenya, but we pray especially for these two countries as well, that your hand would be in the elections that come ahead. For we do understand that there is an effort by some in the world to control and take over the world from the people and out of the hands of the people and out of the hands of God's direction. And we just pray, Lord, that you would overcome those spirits against us. You would bind those spirits that work against our freedom and release the power of God and your angels on our behalf, so that we may continue to have free speech, free elections, and governments of, by, and for the people that are beneficial to the people, that help them to have a life of peace, harmony, and understanding, and bountiful crops, jobs, and good economies. There's no reason that we have to live in such downtrodden economies except for the evil hands of those who follow the devil, who would like to destroy large portions of the world. We pray, Lord, that God will rule through his people in the world with kindness and love, understanding, and that we can bring training of the scripture that will help people understand how God has a plan for our governments. God has a better plan, a better way, that will give life to everyone, that there will be no need to decrease populations by design. There will be all the more reason to grow populations because God will supply our needs when we follow his biblical plan of a society and a government throughout the world in the various countries. We just pray, Lord, for the day that God reigns, that Jesus returns on the Mount of Olives, and all the world will see his face and bow down to the Prince of Peace, the mighty God, the everlasting Father. We look forward to that day, Lord. Help us to be strong and stand together, our backs to each other, to show a sign of strength and solidarity, and standing together for the freedom, love, kindness, peace, and understanding of the people of the world. And we pray that those who have evil designs will be thwarted and stopped, and that they will lose elections, but God's people will win elections. We pray for it, that those who want good for others will win elections. And we praise you and thank you for it and look forward to that. In the precious name of Jesus, amen. I'd like to hear you pray in Swahili.
Baba tunaomba, nchi yetu Kenya Baba ikumbuke. Utupende Baba, utupe amani, maana wewe ndiye Mungu uliye mkuu. Mapenzi yako yatendeke Baba, utupe mwongozo na mwelekeo wa kuchagua nchi. Utupe mwongozo na mwelekeo wa kuchagua kiongozi Baba, maana wewe ndiye Mungu uliye mkuu na hakuna Mungu kama wewe. Baba tukuombe, utusikize. Utupende Baba, maana wewe ndiye Mungu uliye hai. Nguvu zote ni zako, tunakutegemea, tuna uwezo hata na nguvu. Baba tubariki, tuongoze njia, tuonyeshe, maana ndio Mungu mkuu. Katika jina la Yesu Mama, wewe ndio uliye hai, Mungu mwaminifu, Yesu uliye mkuu, mara wa Yesu Mama tukumbuke. Katika jina la Yesu naomba nikiamini, amen.
Amen, praise the Lord. Well, we're coming to the end of our radio show tonight, or perhaps it's morning for you there, and I will be playing a little more music, etc., before the end, but I want to make sure that John has opportunity to hear and say what he wants to before, because he often gets cut off. So is there anything else you'd like to share with us, John, before you say goodnight?
For me, I don't have much today. I'm so thankful for you, Diane, for hosting the radio show. It has helped me much. One thing I would like to have is a laptop so that I can listen to all that I have been talking here. I haven't listened even to us, and many people here want to listen to the show, but they don't have a laptop. So if I can get one, I can be able to bring people to listen so that you can call all together with them and we spread the word of God.
Well, when that happens, you can have two weekly shows. You can play the old ones in the archive and then the current one each time as we go along, and they'll be able to hear the Bible in English and Swahili and some songs. So that time is coming soon. Keep trusting and believing. The Lord will answer that request. And we're so glad you could make it on tonight. We're going to play a song now, We Will Glorify. And it's a wonderful, beautiful song by Twyla Paris. We will glorify the Lord. Let's just glorify Him together. Thank you, Lord. You all might be interested to know that we now have over 3,000 regular listeners to our shows. So we're so glad to be able to get the word out. And as you get money to buy computers, you can share and have your neighbors in and your friends and family. And as we come to this time tonight when we have to say goodbye for another week, we're so thankful for each one of you who is in our family and our listening audience. And we pray for you regularly. We love you. God loves you. John loves you and all our other hosts. We pray for Maria tonight, who's in Thailand working for the things that God wants her to do there, but she will be back to America in the near future. We just pray for all our friends around the world who are sharing the good news and who are trying to live the example so that others can see the life that the Lord wants us to live in peace and harmony with one another, in a world and kindness, showing love one to another. So until next time, this is Diane Linning coming to you live from the United States of America. We hope and pray for you that you will do well in life, and that you will be blessed, and that God will anoint you, be with you, walk with you, give you guidance. Did you want to say one more thing?
Goodbye. Thank you.
Okay. Thank you. Good night. Take care.
Pray for me. Thank you.
Uh-huh. Good night. Good night, everybody.
I'm good.
Until next time. God loves you. And we love you. Good night, all. Thank you. Good night, all. Praise the name of the Lord. Well, the radio program here is not letting me say goodnight yet. So I'll hang on for maybe someone who needs to hear a special word, but it won't let me disconnect. Praise the name of the Lord. I'm going to pray for someone here. Lord, thank you so much for whoever it is that you're wanting to meet at this moment. Pray that you'd be with them and comfort them and assure them that the Heavenly Father cares for them and loves them. Loves them all. Loves you all. Good night, all. Love you. Take care. Bye-bye.